girl, you know so. Straight eye, yeah.
This is suicide.
Yeah. Kilipeya mabusu, nakushika mauna. Girl, you know so. Mina we tunafana. Na mina we tuwezi tengana. Nataka niwe ndani, ndani. Nikwame ndani, ndani. Ya roho yako ndani, ndani. Niweke ndani, ndani. Ya roho yako ndani.
Ni story short, Jonah sweet. Yo skirt imekufit, usherati ni liquid. Unajua siezi kucheat, nieke ndani, ndani. Usiende mbali, jumina we tuko kiwani. Tuko kimoja, be nikiwa na wawu. Nitajichoja, macho inakuwa kaklia. Ukini yangalia, bongi usiwai kunifichia. Mindo na imwagilia, usioshe mwili na gunia. Mali safi unavutia, ni wangu si wetu. Suonyeshe siri zetu, kama mi kairetu. Si unajua gazile zetu. Hey, wawu, nivike baby.
Nataka niwe ndani, ndani. Nikwame ndani, ndani. Ya roho yako ndani, ndani. Niweke ndani, ndani. Ya roho yako ndani.
Mbona tuzoze, mbona nkamna mbwembwe. Staki mapresha, unajua tu ni wewe. Mbona nkucheze, mbona legeze. Mzigo ni kubwa, kuja uegeze. Kuja nkweleze, kuja tupange. Nipe ni laze, nipe ni kaze. Nipe nkushoda bazu wanga kazi. Yeah. Staki marafshe sa zile tuko form. Mfuko ni dips so unajua nita perform. Nina mayeza kawo ucho mandom. Facts. Sinanga rako kundani mikwama. Design ifinye isota itana. Utani imba design ya itana. Yeah. Nasibongi juu ya love. Nabonga sex na the drugs. Wajua siko hapa kwa sana. So nipe yo kisses and hugs. Ni allow ni kukonnect. Nichimbe yo na nikafuko. Yeah. Antoni kentuko.
Kipe ya mabuso na kushika mauna. Girl, you know so. Mina we tunafana. Na mina we tuwezi tengana. Nataka niwe ndani, ndani. Nikwame ndani, ndani. Ya roho yako ndani, ndani. Niweke ndani, ndani.